Yeah, it's the goddess Pandis, me the original Dandada.
Rosa, Rick.
Yeah.
Put the ice cream on the booty. Eat it real good like you should be. Me a good girl, me a cutie. See me play with it, call your daddy when you give it.
Kipe kwenye bet, saka funi na kochi pia. Jelewa mafis, watajishindia. Kusumdomo ni na chini pia.
You know how I like it, daddy?
Boy, come here,
Fanya kama unatafuta sifa. Asa mbaka tokwe na mishipa, yeah. Sija za gindo na jaza pipa. Piga, piga, piga mbaka ufungulie bomba. Fanya kama unatafuta sifa. Asa mbaka tokwe na mishipa, yeah. Sija za gindo na jaza pipa. Piga, piga, piga mbaka ufungulie bomba.
Asante baba. Yeah, asante baba.
Oh daddy.
Asante baba. Yeah, asante baba.
Nikune na hapa.
Asante baba.
Apo.
Yeah, asante baba.
Go daddy.
Asante baba. Yeah, asante baba. Nasikia fanya, mara hapana. Hapo mwili na kili zinapingana. Pale unaponigusa, unantekenya. Moyo na dundia chini ya kiuno. Toba, 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 toba. Sing for me daddy.
Daddy.
Put it in my face, then you say my name daddy. Win for me daddy. But in this race, don't run fast daddy.
Fanya kama unatafuta sifa. Asa mbaka tokwe na mishipa, yeah. Sija za gindo na jaza pipa. Piga, piga, piga mbaka ufungulie bomba. Fanya kama unatafuta sifa. Asa mbaka tokwe na mishipa, yeah. Sija za gindo na jaza pipa. Piga, piga, piga mbaka ufungulie bomba.
Asante baba. Yeah, asante baba.
Go daddy.
Asante baba. Yeah, asante baba.
Nikune na hapa.
Asante baba. Yeah, asante baba.
Go daddy.
Asante baba. Yeah, asante baba.
Yeah, jump on the thing when you put out the thing and you put it up on my thing. Another one. Jump on the thing when you put out the thing and you put it up on my thing. You make me feel high rate. Feel high rate. Feel high rate.
That's why me a sing say asante baba. Yeah, asante baba.
Go daddy.
Asante baba. Yeah, asante baba.
Nikune na hapa.
Asante baba.
Apo.
Yeah, asante baba.
Go daddy.
Asante baba. Yeah, asante baba.
Nikune na hapa.